Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare joyi lewru utoitan 2025 sakabtu gondum hedade hejjud amen lilinde mangal modum kikide hande fu min joti am san utugol bafe yogaji baraji selenge yalandian dam kana heba bettade goliji modum fuddi altinere kenyen avoka en parti politike en pusabe le lidi amen dikane en kana yidi dabere bama do supporting aji mabbe di fusadi simde ta fam do e kiru kitu otimude ay dunke andan be kabaruji bidi de sariaji kan en ka holti wede yalla dun kana heba lawol wam la yogaji di han golde o han jukkude sakala dun sambe kabaruji den joganam kiti han bisimna modo be hedade lirgal modo kumani do kabaruji bilide ndiyan leede amen di utti bafe yogaji barashi selenge yalla ndiyan dan heba bettadum horebe kanyu en ka holiti wiide ndiyam le on do nokku ka nabbi sanne do ni yeso cagal baraji o tawede majjum fu gollirgal gal horejo mudum kanyu do woni seku jaraka waltin hakila jamande wiide tabereji di ka fu fi hama yalla ndiyan da fati wada bonanda yeso baraji o wonko o wi kam do fetchtan Ousmane Ali Boly
men jappan diam barrage dan jipiro seda seda wana diam barrage dan fu yepete dilla sabu li lebi jabbinodi ono wattu lewru mars diam dan jippe ken sabe kambusel tobode de mudon barrage on hasende ni diam yalla quran ana hebe fa yotta de wadde gulleji guddi hono durgol awgal remgol marole cedu communiquer ngaji kabaruji dokete humpito ngoji imin katta di ana han himbe njodi be hedde mayo go pama ko halte don diam joppetete dan dan watta tora jati do mabbe do ndiyan dan jaati woni ittobe jaarendi awtobe marobe dabaji fa yottade wadobe golle sardingeji woni be den wawi torude en ndiyan dan nabban seeda wadde min kulli dun pat nabbu ko ndiyan dan juwabe ko lati fu eden baldin hakkilaji himbe meden kaybe non ndiyan dan juudata do eno yarata to
fu mo ya nabban
bande puddore ndungu o wada chapantate go o lewru juillet tan 2025 yimbele sappo e didom kanyum en woni dalbe aduna chapantate wobbe kanyum en barmi yebele ujinaji teme den joyom teme tati kan en jeddo yom kanyum won be cuudi mu em sami non won ko holitiri fedde juinaane fa darono ko woni ana ruji le lidi amendi de do fedde jukkine hala do wiide dido bonandaji ka le lindi e mangal mudu fu wadi ha yabe narda yimbel be tinno fa ham renta hore mu em tikina dabireji bandi bamidu yalla na heba renade iwde e ndiyan kamudam hitani hikka ciagal ko dum borta koyde kurde kiti pawi do e fusugol gede ngadobe politique le lidi amendi ka golleji mudum fuddi commune go obo disi bamako do altinere kenyen parti politique ngai pusal le lidi mende kam en ka ana yidi dabere bama do so lati sababu fusude di ka sinde do e kitu o timmude ha dunki andan be kabaruji bidide seraji kam en ka holti wiide yalla on do golle kan heba lawol won la yogaji di be kani jukude tafon fa kemen famta anni ko draman mayga heba nem do majjum do festan Ousmane Ali Boly
jaggal ka sariya won ko lta wiide kite mudon gatte noga e joyi lewru utti hitande 2025 jingonobbe kolti wiide do e den bilgul bama gongul bilte e wi maitre Mamadou Camara goto e avocat en parti politique talkidi nabam cour constitutionnel dun wadan fa juge mamudun wada no haniri juge en micintini wiide ko latifu yedun wullitaade tan non wana dun hultata wiide jukungoji lamudi itama do mabbe sabi siki saka ana wodi do sariya mudon e wi Mamadou Touré docteur dura publica beteda juge de référé kanyun tan bullitaado waawi le wakkati goto wiida hakkeji mabbe janaama balle tati woni ko jogi fa o saro hakkunde mabbe
fedde ne do dirta Médecins Sans Frontières holliti yontere bittinde wiide darnam golleji mudum le nokkol to yimbe egube woni jonde mu em gawo kany e nyafunke le lamu gawo to yimbe egube wure jonde mu em kany en ka holliti wiide o do kabaru ka juhedu en sanne haydu mettidu en sanne du de do fedde hollitide mudum wiide waran darnude golleji le on do nokko wakat nobe chadel kewde be gondi fewde e mudum Alassane Ag Mohamed yo goto yimbel egube iwde jonde mu em entelite ana le region gawo wonko obi kejado amen gondo le nokko don hadiza hadizatu mayega do festan Ousmane Ali Boly
une information
yedum kabaru metdo sina yewi handen no d'accord amende worini be jopirame leti dallaji mawdi wala fu golle ndaranine wallo demin sawana MSF fu buri kasen joni e watandungu gonden toboji anan bay wadde yolongoji odi anakeewi dun e nandore mudun tawene d'accord de wohin be lukkitimbe sanne hon sukabe rewbe kany himbe nayebe le d'accord de wiide tan MSF wadi ko heewi sini be jopirime ni dun latun tomin wembere tampiri nena wiide tan o kabaru waddi nemen bo yonki
touche vraiment au cœur
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
an habe wakat jondo beme ande kese da yimbe ngodobe rapule lidi amendi kanyu enka ana wida to mahalaji mitudi sanne liwe kanko mahamadu dikko antirte do wan dikson goto ele gubal gal be noddirta tatapam ay hiro dirgol bendo yimbel do beme ande kese de kanyu ka wala fu nafa ko hebete ele mudum nabata do fe jimi le yeso le nuko o wili yimbel be kanyu en do won ngadobe jeune do won rapper en be nyalom hande o wonko an hani ko waje sanne yalla hono sidi do gulliji ka e be keb ngutude do ko wi aseta jarake de Ousmane Yalbouli
c'est un mouvement qui
est dem imadara puddo yalla e imagine rappeler america savi sina yewi arab kanyun hokkano himbe hakillaaji dartude fahimbe kebe ko jidi ko himbe kalat le kanyun hollitanno fahimbe nana wonno ko rapperen andi e be kan wadde bodde mabbe fu fa be jela class be tinno be ngada rap savi se be jokkirini mo fu dum waran dum daro faysarabe jida suka mumen lato rapperen savi class e hakillon rapperen e kanani hokkede hakillaaji lobbi nafa fu be kebata do kingol wadugol class sini ado wada class awala chakite lobbe sini ado wada rap wadan fa bela himbe fa himbe nayebe kedoto rap class wadan gede gede fa sektota to himbe barandiro saabe mum don
sakabe kedi be andodo mi kaddate kabaruji amen de kigid hande min jooti om san heedade di